ariko tukiri I Kigali mbere yuko dufata akaruhuko wabonye ko Gitifu yakimuhurura ngarahakana gukora ibara akavuga ko akomeretse ariwe wikomereke
nahoze mbona mu bitangazamakuru nk'iyurebye muzuwarirashe ndabona wakomeretse yari umuntu wubakaga kukabari ka hamwe hano muri Kimihurura navuga ati twari tuje kubaka Gitifu wa Kimihurura ni Habimana Robert aza kutubuza imaze afite raclette ngerageje ku kuyimwaka ngira ngo adakora ibara nabonaga ari muri mode yo kukubita atengere kuye nirukanze ajya kuntangira imbere akubita mu mutwe arawumena ndavirirana polisi njyana kubita rubya kibagabaga atubwo rero rwose yakoze ibintu bitari byiza ndetse na polisi ngo yahise mubwira ati Gitifu rero nk'umuntu w'umuyobozi wundi ntibibaho ukoza amahano nta muyobozi ugomba gukubita abaturage ubwo ni kugucira mu mayange kuri iyi nkuru hanyuma rero ubwo Gitifu ikinyamakuru kimwegereye ati reka 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 tuwo muturage yafashe nari mfite raketi arayinyambura arikomeretsa
yari kubise
uyu muturage rero mbona bise niyo nkesha amahoro Fred wakomerekejwe arabati rwose Gitifu yarampuhutiye ubu ngubu namaze kugeza nyuma yo kuva kwa muganga nyine nagejeje ikibazo kuri station ya polisi hariya ya Remera wareba ku muvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali ni Superintendent Itayeze Manuel yabwiye ikinyamakuru izubarishe ko ngo polisi yatangiye iperereza kuri iki kibazo ariko Gitifu arimo akorwa iperereza adafunze babayobozi rero bajya bakekwaho
urumva umuntu ngo yamwatsi dakireta ariko
ayikomeretsa ariko urebye amafoto urabona ko umutwe rwose yari yawusatiye
niba uyu muntu yaranikomerekeje yaba wenda afite ikindi kibazo kwikubita ukikomeretsa kuriya
ntabwo ntekereza ko wakwikubita rakire ubwo ntabwo ndimo ncurubanza ariko ndimo ndagendera kuri realite isanzwe ntabwo wakwikubita rakirete ngo yimene umutwe ubuze wawe yifashe
guteragwe cyane
keretse wenda wishe kujuru kuta cyangwa se ukurabona
cyangwa uri nko kwiyahura
cyangwa urimo wiyahura naweze mbona bagerageza kunyiri papirose uko niho ubakaga ngo agire icyo avuga ati reka reka ndumva ntabwo ndimo mbona